The club number one in Africa. This is Simba, team number moya.
What is the share time on platinum? Simba.
Masista du wajanja, wanashabikia Simba. Masharo baro bongo, wanashabikia Simba. Majenti rome, akina baba, akina mama, bibi na babu, paka wajuku, wanashabikia Simba. Woo! Simba, Simba imara, Yanga makopo, ati Simba, Yanga ni nini?
Yanga makopo,
Yanga makopo,
Yanga makopo,
Simba imara, eh.
Yanga makopo,
this is Simba, fire,
Yama ni munyama, Simba ni munyama. Jamani munyama, Simba ni munyama.
Nimehama, nimehama, dawa jangwani. Toka timu niliokuwa nikishabikia zamani. Ile timu sio timu, imejawa na mikosio. Sasa nimehamia wekundu wa Msimbazi. Huku ni raha, pressure hakuna kabisa. Chama letu linapeta, linanipa raha roho. Ajima na raha nazogo nami, Modo Ichi nazogo nami. Nashukuru Mungu.
Maneno maneno hakuna, figisu figisu hakuna. Ushindi wetu ni kila mechi, na tunaishi kwa raha sana.
Chote ulichonacho, pepea juu kama helikopter. Moja, mbili, tatu, tuende. Peperusha bendera, peperusha bendera, peperusha bendera, peperusha bendera, peperusha bendera, peperusha bendera. Alex Popal, Luis Victor, Luis Victor, Luis Victor, Luis Victor, Luis Victor. Watoto anataka nini?
Watoto anataka
nini?
Watoto anataka
nene? Watoto anataka nene?
Wape,
wape, wape, wape, wape, wape, wape, wape, wapeleke moto. Moto we, twende wapeleke moto. Moto we, twende tuwapeleke moto. Moto we, nasema peleka moto. Moto, moto, twende. Woyo, woyo, woyo. Nasema woyo, woyo, woyo. Onyango, woyo, woyo, woyo. Kagere, woyo, woyo, woyo. Zamiru, woyo, woyo, woyo. Manera, woyo, woyo, woyo. Uibe, woyo, woyo, woyo. We told you, we the best. Wachezaji wa timu pinzani naona wanatapa tapa. Wana haha. Wana muhaho. Kazi mnayo. Wana inama, wana inuka. Sura na mashavu yao yamewashuka. Wana inama, wana inuka. Sura na mashavu yao yamewashuka. Wewe wachapa, umewachapa, umewachapa, umewachapa. Wewe Johnny Boko, Medi Kagere na Chris Mberu. Usitangaze amani wakati wa vita. Tume wakabizi AK-47. Ni mwendo wa kuachapa tu mimi na risasi. Wale wamejificha jangwani, walipue. Wefu
Fredi Punjabei, Punjabei. Wavalishe wanyama wapendeze kutoka miguuni mpaka kichwani. This is Simba bwana. Chenga twa wala na magoli twa wafunga. Sisi ndo wanapira biriani. Wazee wa dabi dabi kwa dabi le ai. Magoli tumewafunga na kombe tunachukua. Sasa mnabisha?
Hapana.
Mnabisha nauliza sasa mnabisha?
Hapana.
Mnabisha nauliza bado mnabisha?
Hapana.
Wana utoporo poreni.
Abe.
Unaitika alokuita nani? Wapi Morrison mzee wa kwa kera? Shabalala. Wafungie kwa mbali kilomita 5 nyuzi 90. Wapi Babla Gonzalez?
Atakayetokea mbele yetu ni Chenga Kanzu Kobo Goli. Chenga Kanzu Kobo Goli.
Shomari Kapombe
achukua kaweka wa.
Lali Bwalya
achukua kaweka wa.
Tadeo Luanga
achukua kaweka wa.
Sansi Kahata
achukua kaweka wa.
Jijiko Hamisi
achukua kaweka wa.
Ibra Kadabra
achukua kaweka wa.
Hapa Afrika timu nambari moja anayeijua ni Simba Sport Club inayounguruma. Usinitajie timu nyingine bwana, unanikera.